ngobuganda bwetegekera okukuza olunaku lw'obutonde bw'ensi ku lwokutaano lwa sabiiti eno ng'emikolo gigenda kubeera ku ssomero lya Mothers Kevin College mu Mabira mu ssaza Kyaggwe bannakyaggwe wamu n'abayizi ab'essomero lino basomozezza abakulu abavunaanyizibwa okukuuma n'okutaasa obutonde bw'ensi bongeremu amaanyi n'okwagazisa abaana mu masomero ensonga z'obutonde bw'ensi kiyambeko okutaasa ebiseera by'eggwanga lino eby'omu maaso. Abayizi b'essomero lya Mothers Kevin College bagambye nti ensonga y'okukuuma obutonde bw'ensi bagikwasizza maanyi era bagwana egwana okuba obuvunaanyizibwa bwa buli omu okwetoloola eggwanga.
Nze Ssengo Trevor Batekizza, twali twatandika dda okuuma obutonde bw'ensi nga tusimbye emiti, kasasiro tumukunganya, tetumusula na musuula wabula tumukolamu ebintu ebirala eby'omugaso wano mu ssomero ne wabweru. Tusuubira nti ennaku nga zino bwe zisigala nga zikuzibwa mu masomero kijja kuyambako abaana n'abayizi okukuuma eggwanga lino nga tukuuma Buganda ku ntikko kubanga yeffe emiti emito egiggumiza ekibira.
Nze Maria Christine Nabbali. Ffe abaana abato, ffe eggwanga ery'enkya. Uganda yatuumibwa ekkula lya Africa olw'obutonde obubalagavu bw'erina. Kaakano ffe abaana era abantu abanaddako we tunaaba tutegedde obutonde bw'ensi n'obulungi obubulimu n'ensonga lwaki tutegedde obukuuma sinakindi engeri ezitali zimu we tuyinza okukuumamu obutonde bwaffe.
Omukulu w'essomero lino Serunjoji Paulo ategeezezza nti mu kujaguza olunaku luno abaana be bagenda okukulemberamu okutuusa obubaka eri abagenyi ab'enjawulo ku nsonga z'obutonde bw'ensi.
Abaana baffe beetegese bulungi, tubasomesezza ate bategese n'emisomo egy'okusomesa abantu ku butonde bw'ensi. Twebaza Katonda ate essomero lyaffe lyasoosowaziddwa ku mulundi guno. Ebiteekeddwateekeddwa birungi, yatuyita abantu bonna gye muli okujja okutwegattako ku lunaku luno.
Mu mbeera eyo yingini ya Ssekatawa Edward Waswa akulira ekitongole kya bulungi bwansi mu ssaza Kyaggwe era omu ku bali ku lukiiko olutesitesi agambye nti enteekateeka zonna ziggiddwako engalo era emikolo gya kutambula bulungi nnyo ddala.